not in my senses.
Uncle Easy, Uncle Easy, kitty Uncle Easy.
I was not in my senses.
Uncle Easy, when you run this
Asiseko Senya kalaza sengiya bheka ke konjengawe yebo ngiyafuma kodwa inhliziyo ayiphakelwa wo
I'm not afraid to die.